Ei! Wozare. Standards above. Sky Poet, once again. Let's go. Let's pray. If you, O Lord, should mark our sins, Lord, who could survive? My standards in. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Sesibonile Nkosi ngezono zethu. Sesibonile Nkosi ngezono zethu. Sakucunula, sakucunula, sakucunula ngezono zethu. Sakucunula, sakucunula, sakucunula ngezono zethu. Iba nomusa kithi Nkosi, nomusa kithi, yeah yeah. Iba nomusa kithi Nkosi, nomusa kithi, ay nomusa kithi, yeah. Nomusa kithi, yeah. Ay nomusa kithi, yeah. Nomusa kithi, yeah. Ay no musa giti, yeah. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Lord have mercy, Lord have mercy. Ay no musa kithi,
Nkulunkulu wami ngiyasola impela ngazo zonke izono zami, ngoba ngicunule ngazo wena Nkosi. Sengifanele ukushaywa uwe kanzima, ikakhulu kodwa ngiyasola, ngoba ngone wena baba omhlothandekayo oyilokhu ungenzela ukuhle. Sengiyakuthanda kunakho konke, ngiyazonda izono zami zonke. Ngiqinisile ngicophelele ukuthi sengiyakulungisa ukuhamba kwami, ngingeke ngisona futhi ngoxwayana kokonke okungiholele koneni. Ngisize ngegrasia lakho ukuba ngenze njalo, amen.
Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy.
So na ngokucabanga, Lord have mercy, Lord have mercy, nangokuphutha. Sky Poet.